No lasara ono fa wurtorde gallure agadese nder commune biyeteddo Barguma don min kawri nder baade gom gaaji jamani golliro e belade nayi de belade nayi du kolati no mbawi nawtorode e o gaaji jamani har filla defugol nyamduuji kanjum fu e hite jaygol o du famini min ko sabi ko singi o sigila
bonga nawtori de katane de endani wakati fu min jewtidi he mabbe ibe kollami weltare ma gam be cawti teenode ledde war hubba defa goddo rebo be endani hande gas mo min gatto o enda kambe goni do jongira
gas la
gadol gaaji jamani ko belade nayi dum no waddana nimbe hano mbirgiri jamani e wurnude leedi du faawari jonim Sanusi e golli dobe mudum hali chadale debe ngoni ibe kabander ngal gollal
quand vous prenez la production
ben adi dimma der hitane ko remo dema ketta no fandi sanne hande der sigila keso amin odu no wodi birji lobbiri hebe teni watto e der gese de enda remo be endan dema keba barki dema mum
agricole
o sigila suka ummatore biyetedo Sanusi hunde non ko bibbe wuro ngidi dun sanne fudu rewbe misali kubura maituo paminirdo hanoni
mum hutare
men poti e golludugo ledde men nani beldum majjum sanne a wi denno deni men jehirartoyde ledde men jaadi jammere degon garde foren tokkoni sukaabe ummatore worbe kanni gonno gada katani di minen rewbe minen burnande beldum majjum gam gorraabe amen de be gaddani men ko nyaame menen jaatte fof ko dum yongirta gonga men kebi yaadu yesu sanne
so sai ci gaba ko
allah e wonki tagol mbakaaji di dabareji kebaadi wadede der nokku o no nafa bibbe wuro sanne misali iri ko Abdullahi Sanusi hebi wadude dum